Ifakatikiro kunsonga ya marwaliro kubere wala banono baba wade sobe na gamanti waka waka wa Buganda ndawe buli nengkola gane nungi na katika akalwa nyiso ulade wa mkene nya mugwanga Uganda nebi tongole yenja uro bonobode bagenda kubera nga basalira ddala entoto obutya bwe bayinza okuyamba mu kusembeza obuweereza eby'ebitundu by'abantu n'okulaba nti abantu bano embeera yaabwe yobola ebbala ng'ebirwadde bibalumba wabeerawo eggezi ku ngeri y'okubigobaganya.
Kyempulidde bwe buzibu bw'okugenda okutambula okuva mu bizinga eby'enjawulo tulina omukago ng'obwakabaka ne Uganda Health Commission ne minisitule y'ebyobulamu eya gavumenti eya wakati. Ensonga eno nja kuginyumyako n'abakulu tulabe ki ekiyinza okukolebwa okulaba nti eddagala libeera ku ntiko naddala abalwadde ba Mukenenya baleme kufuna buzibu kubanga eyo nsonga nkulu okulinnya amaato okuva eyo okujja eno mu kitamiiro esente nzikiri ne bakabaka booda ensonga eyo yeetaaga okulowoozaako ennyo era tulina ogisalira amagezi.